Why mot money to pay for an assassin grake sabasu fil lord abin sagama salab sulal chise tabatota dadarat in taltoni adasanik and Nigerian tabatota sadijetun while Africa can Atlantic Council Institute in Agaka United States if while Tatar Simo Korano Sadarka Dunya CSIS Jeramura in taltoni viewing Giduka Rubi Sadekan and Tufulefana Jalan Neturiesa.
Walta Atlantic Council Africa Center Jeremukesa Tayuga Mesakataan Cameron Hudson Y Tigray Ilalchise Radio Sagale Americara Jesus Men Oni Walinga Fiv Devi Gagesani Ukasa Avinsi Motumani to Alap Sekun Lafaduran to Ataneturan Lonto Tigray Aba Wan Ufanista Kanafu Tigray Harkat Ala Vulchu Akandendin Amanusani Natifakata Jelani Gergasi dalana maka sene halli foyo gochu motuman toftan bodde takade beti filalamu nidanda amajan rakko dalana mati grai kesa yewam majiru harkat alat itigafatama motumata u yada sukam najan tukasa davin samata erat yada sani kagafataman hadsa nakadubatanit ega kanen walitubuinsa kana kesa harkat aban marar rawan nagenyin kamnu Motuman Ertra Kasmas Militia Bulchisan Anno Amarati, Kam Motuman Anno Sanawalin, Waltani, Wanjirani, Dukasat Avin Sakanav Devi Malia Kakenan, Imbek Nujerani, Gamakani Loltoni Tigray Devin Kenan, Malakate Imbekamu, Loltota Ertra Fika Bulchisan Anno Amara, Lafajirani Tifana Buna, Jechuni, Dubi Mansani, Dubatajiran, Kunimmo Akayadut, Ulituin Sakana Hammesa Kasmas. Gara dem sakkam bala amata umal harat nugesa kanaf yero amma ukasa dabin sikun mal jechu akata efi malakka agarsisu kan ilalen wan qabataman injuruje dolton ne traf milishalen bulchin sa amara motumma etiopia walin akada abatan warriti gray mo sudambra digersa argachu malu sodaje utwe kajedan hadsan kanaf sudan etisenu malti yadon jerujira Garu Sudan Immakeso Ethiopia Kesa Kasentum Fakatu Jan Halam Majuru Kutasanas Bala Amada Akumai Gonzlavia Ethiopian Gosana Dank Odan Ti Kajet Hawasna Dunya Sodagudakaba Kanafis Arana Kajuru Nayada Waritigray Amma Lavo Figutum Matubulchunkun Ethiopia Walin Gamtasia Saharak Abachu Kambarbadan Nfakatu Kanaf ofin of Bulchu, Wandan Dame Mara Gudan, Innikun Sabab Sabla Mota Dada Ethiopia Kesa, Barnota Maliken, Kun Wana Dunya Yad Disani, Ultibuinsa Kanakesa, Koda United States Kudatekan Ilalen, Hudson and Nadubatan, United States Gama Diplomacy in Walitibuinsa Kanagidusenun, Dukasa Davin Chakatau, Charangar Gasat Elanama. Sensisu akabanam hegere Ethiopia ratin mari hunda hermachi sakagagge famuga fatejir tijeran michota Kenya kan Europa qunnamun kindomina no jetamera kunis itamirgana mo mafi haligar gafa qalana ma biyetti kesa gadade ma bulu sarati jedan kadura lukasa davin sargame kanani gargaramun belli akanjiranne gochu ummata miliona tokkotaw dakabu inila mafanimmo lukasa davin sargame dabata tae Marin siyasa halli tibiyetti kesatti gaggeeffamu mijeessu yoo ta'u kun attamitti milkaa'uu danda'a inni jedhu cimuu malaa jechuudhaan Hudson yaada isaanii xumuran. Gama kaaniin jaarmeeyaa nagaa kan United States isa magaala London keessa maadheeffatee jiru qorataa addaa kan waa'ee gaanfa Afrikaa ka ta'an Ali Verzi oduu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa Kate Dawson waliin kirxata darbe gaaffiif deebii gaggeessanii ilaalcha lama jira. Inni tokko hidhattoonni Tigraay jabaatanii tarkaanfii fudhachuun mootummaan federaalaa dhukaasa dhaabinsa akka labsu godheera. Inni lammaffaa immoo mootummaan federaalaa kana gochuuf saganteeffatee tureera. Kunis haalli gargaarsa dhala namaa gada deemaa buluu fi waan tokko godhamuu qaba jedhee ta'a. Dhugaan jiru isaan kana lamaan keessa jiraa jedhan garuu kan hubatamuu qabu torban tokko durayyuu mootummaan federaalaa samii irraa haleellaa gaggeessaa ture. Mormi Tigraay tu dhukaasa dhaabinsa kan argamsiise ka'aa jedhan biyyattiin rakkoo baay'ee hinqabamtee jirti rakkoon nageenyaa naannolee biyyattii kanneen biroo keessas jira jedhan Verjiin waaltaa Center for Strategic and International Studies jedhamu director saganta Africa kataan Jude Deverman VOA walin gaafif deebii gaggeessani dhimma adda addaatu jijjiirama ammaa kana fide jedhee yaada. Jalqaba loltoonni TTLF maqalee to'achuun injifachuu isaanii fi duula waraanaa sanaan waraanni Itoophiyaa injifachuu akka hin dandeenye mallattoo ta'eera. Kanaaf dhukaasa dhaabinsa labsan jedhee yaada. Garuu duubatti deebinee yeroo laallu waan lama kan barbaachisoo ta'antu jira. Tokkoffaa muummichi ministeeraa Abiy Ahmed hawaasa addunyaa biraa dhiibbaa walirraa hin cinne jala jiru hanqinni deeggarsa baajataa jira. Ugurri gamtaa Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi biraas dabalataa jedhan. Kanaaf jecha filannoo harka caalaa nagaan gaggeeffame gama kaaniin immoo filannoo qabatamaa miti jechuun gamni kaan mormu sana booda jijjiirama gochuun barbaachisaa ta'uu hubachuunis kun ta'uu mala. Sana booda immoo waa'een diinagdee kan gaarii hin fakkaanne jira. Kuusaa qaban fixaa jiran duulli kun hedduu waan baasiseef gara dhukaasa dhaabinsaatti isaan fide jedhee yaadaa jedhan Jude Deverment.